chiller na makonde. Iya ni chiller na makonde.
Na makonde.
Iya ni chiller na
makonde. Anytime you wanna see her, my mind go kolo kolo. Yicho kama nasinzia, ama kalamba ugolo kolo. Mtoto ameumbwa kwa udongo wa Madina na Maka, akitaka na mafuta ya mugongo na ya mimi na anampanga. Mwendo nyatu nyatu, kitanda kakipamba kama meza ya Dina. Mulimi kama chatu chatu, atosheke kulamba na meza mazima. My baby, you know, you know, you know, there's no one like you. Sexy Mona Lisa,
eh hey, hey, Mona Lisa,
hey. Eti eti watabisha,
eh hey, hey, watabisha.
Basi waonyesha,
agolo, ago, agolo.
Adi kukuche tukeshe,
tomorrow, tomorrow, tomorrow.
Hey, zigisha mwendo kidogo,
agolo, ago, agolo.
Yani mbaka majogo,
tomorrow.
Kifupi si banduki ni menata nata. Maneno si kumbuki mina ngata ngata. Ivi na nyo, na suka, na fuga rasta.
Na changanyi kiwa niki kupakata.
Ukipinda mugongo na zizi.
Oh, mwili unazizima.
Tuenda zapa kachongo no kwa njima.
Oh, unu kwa
njima. You know, you know, you know. There's no one like you. You know, you know. Sexy Mona Lisa,
eh hey, hey, Mona Lisa.
Eti eti watabisha,
eh hey, hey, watabisha.
Basi waonesha,
agolo, ago, agolo.
Adi kukuche tukeshe,
tomorrow, tomorrow, tomorrow.
Hey, zigisha mwendo kidogo,
agolo, ago, agolo.
Yani mbaka majogo,
tomorrow.
Oh na na na.
Tomorrow.
Sexy, sexy Mona Lisa.
Hey, Mona Lisa.
Sexy, sexy Mona Lisa.
Hey, Mona Lisa.
Genie. More music at NigerPhoenix.com.